Mali sɛnɛntolantan championnat nana y'a ɲɔgɔndanw ko don minnu bɛ première division kofɔ saison bafɛnkɔni fila bafɛnkɔni saba a sera a sɛkili saba siriyɔrɔ ma ka da kan a dɔn tɛ halisa klɔbu min bena ŋanaya sɔrɔ kama sɔrɔ championnat tɔ tile fila klɔbu fila de be yen ŋanaya bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ kabini championnat tile laban nunu na AS Real de Bamako ale ni Joliba Athletic Club tilemɔgɔni segina tɛmɛnen kɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ AS Real de Bamako bolo kurubi duru ni wɔɔrɔ jɔyɔrɔ filana bɛ Joliba bolo kurubi duru ni saba klɔbu tan ni naani tɔ la a si tɛ yen min ka kuru bɛɛ bi duru bɔ min bɛ jɔyɔrɔ sabanan na AS Bakarijande Barawuli ale ka kuru bi naani ani naani championnat tile fila tɔ de bena kɛ ka taa ba naani ye barisabu klɔbu fila minnu bɛ ɲɛfɛ AS Real de Bamako ale ni Joliba Athletic Club a kelen o kelen mana keleku o ye kɛlɛ tiɲɛnen ye o bolo o de la tile mugani kɔnɔntɔnna o min bolodara fɛɛrɛw be ka sigi sen kan fan fila be fɛ walasa ka sebaaya sɔrɔ ka tile bisabana n'a laban o ɲɔgɔndan ma kɔnɔ tile mugani kɔnɔntɔnna kɛnɛ kan sinikɛnɛ alamisa juyekalo tile wɔɔrɔ san b'a fɛ mugani saba stade jara asila kulikoro AS Real de Bamako be stade malien de Bamako bisimila o don kelen ASB tere na Bamako Binga FC be Joliba Athletic Club bisimila ɲɔgɔndan nunu fila bɛɛ bɛ daminɛ ni nɛgɛ tan ni wɔɔrɔ dana gosira ka ŋanaya sɔrɔ ni championnat kuncɛra o klɔbu de bɛ taa Mali jɔyɔrɔ fa Ligue des Clubs champion kɛnɛ kan farafina gun kan san wɛrɛ saison na bafɛlɛmugɔni saba bafɛlɛmugɔni naani VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siaka Traore kalaseli don.